You gonna call me Blue Thunder by name. Ding my
eye. Oh my gosh, I've come at this way.
I'm happy to see you again. Nayin up on my one day, so say. Anyway, yingin up on your misery. Sichal yam, put it up on Guruze. No bubble, little one day, kawo. Kuleje mwajange nechisa na wu. Sula wakalu wate mumpe wu. Labanze na wengu kanyi mpite wu. Lalalu achinze. Atali na musanga te kunsinze. Nafuka mfunze. Kwa wangu ba mwati magonga nzunze. Deka, I don't want to try anymore. No, no, no. Deka, just love me the same as bro. I don't like to try again. No, no, no. Neka, just look me the same as bro. Wevale nyonyo, watama no kawo kilo mwenyo. Gawe mwenyo pana nyonyo, katiwe mwenyo sinise vinyo. Gana kwa gala nyonyo, wechoka no viteka mwefujo. Wansi vange mpombo, no umala no mfumito lukato. Soka tunku sabambapo, na mutima kwa gubabo nako. Katibando vanga zonto, bo wandeka nifuna nitondo. Sitaki kulia tena, siwezi kukuluhusu tena. Uliniambia staria tena, sasa hivi nalia tena. Neka, I don't want to try anymore. No, no, no. Neka, just love me the same as bro. I don't like to try again. No, no, no. Neka, just look me the same as bro. Watuka wenjo kira njasama. Nga kusika mugu wa sivu fumbo. Nga newente sakutabuka. Moja injalo chira kungo. Tova mundongo beyuka. De umma achichonko la vutyo. Jena vansa la wukuleka. Nakabuko mfuna mkumichuto. Naomba uniache. Napenda kuwa peke yangu. Umenifanya mpotevu. Inakufanya uwe na fulaha. Naomba uniache. Napenda kuwa peke yangu. Umenifanya mpotevu. Inakufanya uwe na fulaha. Beka, I don't want to try it more. No, no, no. Neka, just look me the same as bro. I don't like to try again. No, no, no. Neka, just look me the same as bro.